Goti ya kujirushanya cyari 18. Cyari igihe rero icy'abami bahagurukaga bakajya kurwana, ariko kandi Dawudi yigumira mu rugo. Nuko yohereza uwitwa Yowabu kugira ngo akurire ingabo. Nuko umugore umwe Dawudi adafite icyakora ajya hejuru y'inzu, agenda rero uko igihugu cye kingana niko Imana yamuhaye umugisha, uwo mwanya abona umugore mwiza arimo kwiyuhagira. Nuko amubonye yumva umutima we wose umugiyeho, yohereza abagaragu be kugira ngo bajye kumubaza uko yitwa. Yitwaga Batsheba, umugore uwitwa Yuriya. Nuko Dawudi amutumaho azibwami bararana. Nuko hatarashira igihe kirekire Batsheba aba aratwite. Nyuma rero Dawudi agira ubwoba cyane. Mugenzi wanjye se, ngaho mwumva ibyo yakoze rero. Yatangiye gushaka uburyo yahisha icyaha cye. Yuriya yari ku rugamba, nyuma Dawudi amutumaho. Nuko Dawudi aramubwira ati, genda utahe uruhuke ujye iwawe. Ariko rero Yuriya yanga gutaha, aguma ku irembo ry'ibwami. Nuko Dawudi amenya yuko Yuriya yaraye ku irembo, amutumaho ati, ngwino twicarane. Nuko Dawudi asindisha Yuriya cyane, aravuga ati, ubwo yasinze agomba kurarana n'umugore we byanze bikunze. Ariko Yuriya yarongera agenda yirarira ku irembo ry'ubwami. Nuko Dawudi arongera asanga binaniranye, yohereza Yuriya ku rugamba, atumaho kuri Yowabu aramubwira ati, umushyire ku murongo w'imbere nyuma ape. Nuko koko Yuriya aricwa ku rugamba. Mwene data rero, hari ibintu bitatu nshaka kugira ngo wibuke. Icya mbere, ibuka yuko Dawudi ari wagomba kugenda ari umugaba w'ingabo, ariko yohereje undi ntiyagenda. Mu ijambo ry'Imana nta kintu kisimbura kibaho. Dawudi yagumye mu rugo, abura icyo gukora, agumaho ngaho atangira kwigendagendera. Natwe rero tudafite icyo gukora, nibwo umwanzi ahaguruka akaza kudushuka. Icya kabiri, ibuka yuko Dawudi yaroye uyu mugore Batsheba arimo kwiyuhagira. Ntiyagombaga kumwitegereza na busa. Nuko yohereza intumwa ngo ijye kubaririza imenye izina ry'uwo mugore. Nibwo rero yavuyeho kumuhamagara barararana. Igishuko cyatangiye ubwo yamuroraga yiyuhagira. Iyo ahagarara biba byarahagaze, ariko yaragumye aramwitegereza bivamo icyaha. Bagenzi banjye rero, ntabwo twahagarika ibishuko kuza, ariko kandi twatuma bitaguma mu mitwe yacu. Icya gatatu wibuke ko Batsheba amaze gutwita, ntabwo Dawudi yigeze yihana imbere y'Uwiteka, ahubwo yakomeje imigambi itari myiza. Ni bangahe se muri twebwe tubikora muri ubu buryo? Ariko se bibabyo? Mbanguroga pe, ntabwo dushobora guhisha ibyaha byacu. Ukuri kugomba kumenyekana byanze bikunze.